Shanky supplier. Dot com.
Sana mama kena mie.
Mama kena sama wete.
Kumbimbi onse mix.
Tuna watu wa kunye rada, watoto wa kumbeni vimada. Tuna pinga ushubada, mada 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 mada. Tuna watu wa kunye rada, watoto kumbeni vimada. Tuna pinga ushubada, mada 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 mada. Waonyo na chisa faulo, 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 faulo. Lefa kareka faulo, faulo. Faulo, faulo, chimbi kacheza faulo, 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 lefa kaeka faulo, 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 faulo.
Sisi ni wabinshi, usileta ushenzi, ukileta ushenzi, situnaleta uchizi. Sisi ni wabinshi, usileta ushenzi, ukileta ushenzi, situnaleta uchizi. Iso,
waono nacheza faulo. Faulo, 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 lepa kaeka faulo, 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 mtembi kacheza faulo, 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 lepa kaeka faulo, 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 faulo.
Washa nifunjaga moyo kibishi nikaunga, kochaka niweka binchili fengi atunga funga. Makika filisika kisa kuonga kambunda, boza naela kibao na vangu oza mtumba. Na watule anondugu na yaya tule huni mziki, wakileta biflap ya tule. Mwili mdogo ila soundi ya bufeti, uja nisikia we unasikio la kufa. Haya maisha nabidi kufumilia, hivirile picha wapi adu ya likufilia. Nabadilisha vesi kwa kuchana, ato fosi vipi ya tuwezi kufanana. Navofanya mimi wewe uwezi kufanya, wembishi umekutana nane bisha nadi kesho. Bisha bisha radio mpaka ikasema echo, chabishi ya leo mpaka ikafika kesho.
Chabishi ya baridi mpaka ikafika joto.
Tona nimebishia shida, chabishi ya mateso. Tuna watu wa kwenye rada, nyuma chiba watoto kumbe ni vimada. Wesa masimi mina pinga ushubada, we jamani kwe mada 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 mada. Nikitango tuna watu wa kwenye mada, nilisang watoto kumbe ni vimada.
Wesa masimi mina pinga ushubada,
we jamani kwe mada 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 mada. Auja ipenda yo, wauna nacheza faulo, 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 lefa kaeka faulo, 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 liuka cheza faulo, 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 lefa kaeka faulo, 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 faulo. Na kutoa kwenye lada ya ni chap chap, lefa kaeka faulo, mecheza laf, dogo mpumbav, jo hapa tulap.
Ike kuwa ndo kume tiniteweka kem.
Kuna Miss na Ronaldo, ditopa na panado, kiaz na muongo, kuna shimo na tobu. Mapacha, wezi kwa fanya na nado. Wezi nembishi kata patoshi, niso wabongo kata patoshi. Wajamani kata patoshi, kata patoshi. Wanakuja ote kata patoshi, wenda ngote kata patoshi. Weche tumazuna.
Wanangu wanduki, etikeli kibao. Ukiwa mamluki, sisi siyo wanao. Wanangu wanduki, etikeli kibao. Ukiwa mamluki, sisi siyo wanao. Nasema tu che 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 kelea. Tukisha nuna wabongo utaongea.
Mpaka sebele chon chon chon. Go go go, chon chon chon. Go wena kati kati chon chon chon. Go go go, chon chon chon. Go uwe mwana go kebeza maforena. Kebeza forena, kebeza maforena. Kebeza forena, baste kebeza maforena. Kebeza forena, kebeza maforena. Kebeza weja mani go go go. Chon chon chon. Go go go, chon chon. Weja mani kebeza maforena. Kebeza forena, kebeza maforena. Kebeza forena. How they penda yo. Blacky Cobblast okudele. Tima we umjomba kagele. Respect is important chimbili ukenze baba.
Uko wangu
na kibesi mwanangu sele. Schneider ni mpole. Chitu mazuna, bolito mazuna na baba dura.
Uko wangu
deo kanda ndani bingwa plus cute anauliza.
Auja ipenda
alingwando hibla poza alibaba kumaliza.
Auja ipenda
atanasi kibenteni na uswege unaumiza.
Auja ipenda
na dangote wa mtonyo chuga spapi nauliza.
Auja ipenda
champion katoto. Champion mido champion alingwando. Ku
colonizer Dou me la copa se jiwa o baba sapna Dim le sa se boss Respect the DJ Kwalo Niki wa HD Empire
It's so blindy I am king
King